kaga tula byebikweno iwamwe neno gyetubeera nga byenjawulo nnyo obulingeri ate mwe mulina bana beeyita abalanzi kale ng'omukazi yeerimba tizendifajjo sepoloza mwamanya ndowooza ate yomwakola eyo yalifuuka nga bavuga mmotoka bagendeyo okunaba olw'essemba bulerwa lwalekani atanywa kutakawo n'ebibamba kyenneewuunya byanguwa okutinga ebisasaana kumpi wonna wonna buli muntu n'adduka alaba ekibadde n'ekibatwala buli alirota yeerimba mukama yambonekedde ne tudduka gyamu atulabe katonda anti kukyatwekweka si mirembe gyajjo oba maniga sitaani ge gabayo kyenneebuuza obaga katonda naye tukoye bannabikiddwe terikavaayo kyekyo wamma omutima ogumu ne gukubuza kyekikakasa nti alabikiddwa n'okunkuna mudi ddala atulimba gano masitaani ge gali ku gwago ku bintu byendabye ne byempulidde eby'eddiini mu ebyo kyekisooka wano obuli nzikiriza erina amateeka waga enzikiriza y'ogatambuza otya zigenya osanga ogezaagezaako naye era waliwo agakutawaanya osanga tayenda abamunyaza ate n'akumbiriza nnyo nga yasse munne kale mugira mwetegeka ndeeta ebisigadde kamuteekwekoba yasubyamu kube kuba eddamu awo olimbuzeemu kuzina ddiini eziweza olusanvu entuufu yennyini erema okuzuula ku bintu byenda byene byempulidde okuva mu gyenkaaga katwejjukanyeemu gavumenti y'omuzungu bwetuvaako gavumenti za mukume ne zikolera abuli mufuze jja tukyaya munne n'atandikira awo ate n'atugeza oyo bwe yavangako ne tulalanga enduulu n'engalo n'ebikugwa nnyo twalwedda ne tukyawa enfuga y'ensi ne tusigalira ku kyandifadi abantu abalamu ne bakuwaayo ng'emmundu yeerondamu abatuuse byonna ebyo byaliwo ebyo bye mbawadde tutunuulire mpozi kubirijja oba kyabiriko kyabirowooza n'otunuulire nseekalubye ennyo endwadde ezitakyalina agezaako zaazinda ensi ze zitutawaanya enjala yafuula enkula y'ensi emmere etekyayala ate wonna wonna okuwangaalwa kwalu n'okusinga myaka n'okungirizibwa nnyo muwulidde abaana abatabazadde myaka 11 yazaala munne abalala boogerera munda n'owekirala yayita nnyina jje weebuuza bonna ebyo bijja lwaki so ne mu bayibuli lyayogerwako abaayogerwako nti bali baawo jjadda kale emyaka jaddi bwotuuka awo n'ojjako akabuuza n'omanya enkomerero nga bw'eribaayo byenjogedde mbijjemu byempulidde ebimu mbijjemu byendabyeko bw'oba otandikira obirowoozeeko nga ne bayibuli ekuyambayamba tuvuuma weezirinnyo wonna wonna mugwenkumye bidi tusiibula ensi tulowooza ekiffe bananyinisi tupulaaniza ekikubiribaawo buli muntu kyannaku akibuuza munne nga yeewuunaganya kubiribaawo terinkomerero oba eribaayo oba bw'ofanga eyiyeerabiddwa mu ekyo twabula obukakafu bwakyo bwe gabeera amazima ng'eribaayo endeetera abazungu we batuuse batambudde ennyo nnyo enkula y'ensi basooka ku mwezi ne bakuvaako kati boolekedde mu engula ewali nnyo so batugamba yeesula nnyini nsi mukama bali mugwako wateredde nakibabuuzeeyo kye banoonya bwe kutali bakusaasira nnyo lwalifuunika ensi n'etugwako Thank you. Azieko, Atunuli, Tisemu, Atagereza, Yauli, Tilian, Missiwa, Kabageresi, the Bible, the Dagan, the Renyo, Baboli, Gizan, and Pugilita, a stamp we have yet to present the Zion. Jari Immaculate, what a good day. Nelian Navi, Oli, Ongerwapo, Erandi Moka, and the Walulango. Nazizena kaboza kalalenyo Kulio mwanda vila mungu zako Nange hama nina mulabanyo Omwana wanyabu wetulionka Tulo wazenyo kumkomelero yensi Ere metutu kakonga tetutegete soba